Iyi ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda, mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda ni kuri FM 104 n'ibice bitatu. Muradukurikira kandi kuri Facebook no kuri YouTube kuri radio yacu no kuri site yacu wayeshatu radio yacu voa.com. Hano mu studio ya 7 muri kumwe nanjye Jeffrey Mutagomwa, no umwanya w'ikiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro muri sanga ni buri munsi saa 10 nkuko mumaze kubyumva, nk'abanongerero kubaha ikaze mu cy'uyu munsi. Tugendeye ku mibare itangwa na banki y'Isi, ubuhinzi n'ubworozi mu Rwanda bubarirwa 39% by'umusaruro mbumbe igihugu kifite. Abaturage babarirwa kuri 80% abatuye igihugu bakora akazi gafitanye isano nabwo. Bwinjiza kandi 63% by'amadovize yinjira mu gihugu, bukanabyara ibiribwa bikenewe mu gihugu ku rugero rwa 90%. Ibyo bivuze ko ubuhinzi n'ubworozi ari inkingi ikomeye igihugu gishingiyeho. Gusa ubutaka buto n'ubwiyongere bw'abaturage hamwe n'izindi ngorane nko kubona amasoko atanga ibiciro bishimishije ku myaka cyangwa se ngandurarugo cyangwa ngengabukungu bituma gukora ubuhinzi n'ubworozi mu Rwanda bisaba ingamba zihamye hamwe n'izindi ngufu. Leta y'u Rwanda imaze gushyiraho ingamba nshya zo guteza imbere ubuhinzi n'ubworozi, muri zo hakaba harimo gukoresha ikoranabuhanga rigezweho mu by'ubuhinzi, harimo n'irigendanye n'itumanaho. Kuri iki gicamunsi turarebera hamwe uruhare ikoranabuhanga mu itumanaho rifite mu iterambere ry'umuhinzi, by'umwihariko uwo mu cyaro, n'icyo umuhinzi yakora ngo arusheho kuribyaza umusaruro. Mutumirwa wacu uyu munsi ni umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi y'u Rwanda, Bwana Musabyimana Jean-Claude. Bwana Musabyimana, ikaze mu kiganiro muri sanga.
Murakoze.
Ye, ndeka mbanze mbashimire rwose kuba mwabonye akanya ko kuza hano ku Ijwi rya Amerika kugira ngo mutujyane mutubwire ibyerekeye ubuhinzi n'ubworozi mu Rwanda n'ingamba igihugu gifite mu kubuteza imbere. Ye,
murakoze Bwana Mutagoma, twiteguye ko kubakira tubaganira.
Ye, reka noneho duhere ku ngamba rusange igihugu cy'u Rwanda gifite. Ndabizi ko ari ikintu cyagutse cyane ku buryo kubivugaho mu mwanya mutoya wenda bishobora kugorana, ariko reka duse n'ababihina, noneho tubaha akanya mutubwire muri rusange ingamba u Rwanda rufite mu guteza imbere ubuhinzi, imbere y'uko tujya by'umwihariko kuri ziriya twari tuvuze haruguru.
Murakoze Bwana Mutagoma kuri umwanya muduhaye kugira ngo tuganire n'abatwumva ku ngamba dufite zo guteza imbere ubuhinzi n'ubworozi mu Rwanda, cyane cyane ndetse tukanibanda ku byerekeranye n'ikoranabuhanga. Ku kibazo mumbajije cyo gusobanura ibyerekeranye n'ingamba rusange dufite, nk'uko mubizi igihugu cyacu gifite gahunda yo kuba igihugu gifite ubukungu buciriritse mu mwaka byibura 2025. Ni ukuvuga ngo n'ubuhinzi ntabwo bwasigaye inyuma, natwe mu buhinzi dufite icyerekezo tugenderamo. Ubu twaba dufite ingamba z'imyaka itanu zo guteza imbere ubuhinzi n'ubworozi, ibyo twita test ya 4 cyangwa se ni gahunda yo kuvugurura ubuhinzi n'ubworozi mu gihugu. Iyo ikaba ari gahunda ikozwe ku nshuro ya kane. Iyi rero iyi gahunda ikaba ishingiye ku nkingi enye. Inkingi ya mbere ni inkingi ishingiye ku kuvugurura ubushakashatsi ndetse n'iyamamaza buhinzi, aho twumva dushyira imbaraga mu guhanga udushya mu buhinzi n'ubworozi, gushaka imbuto nziza ndetse n'amatungo meza. Imishinga yose ijyanye nabyo ikaba ikorwa ku bufatanye bwa leta ndetse n'abikorera ndetse n'abashakashatsi n'abandi bantu dufite muri sekta y'ubuhinzi. Inkingi ya kabiri ijyanye no kongera umusaruro bijyanye no guhangana n'ihindagukira ry'ibihe. Ahangaha nk'uko mubizi harimo ibikorwa bijyanye no kurwanya isuri, harimo ibikorwa bijyanye no gushaka imbuto nziza ndetse n'ibyororo byiza bishobora kwihanganira imihindagurikire y'ikirere ndetse n'ibindi byose bijyanye nabyo. Dufite inkingi nanone ya gatatu ijyanye no gushaka amasoko meza ndetse no kongera agaciro umusaruro w'ubuhinzi n'ubworozi, aho bijyanye no gushaka ibintu byose bikenewe kugira ngo haba ibikorwa byo gusarura, ibikorwa byo gufata neza umusaruro, kongerera agaciro, kugeza ku isoko ndetse no gushaka ubuhanga bugezweho butuma ibyo bikorwa neza bikorwa kandi bigakorwa neza. Tukagira n'inkingi ya kane. Ibyo byose twavuze bibanza bya ubushakashatsi, bya amasoko, bya ubuhanga n'imihindagukire y'ikirere n'ibindi ntabwo bishobora gukora tutafite inzego zubatse neza kandi zikomeye. Niyo mpamvu inkingi ya kane igamije kunoza imikorere ndetse imikoranire y'inzego zigamije guteza imbere ubuhinzi n'ubworozi. Ibyo bikaba bijyanye n'ibyerekeranye n'amategeko, amabwiriza, ubuhuzabikorwa ndetse n'imikorere inoze hagati y'inzego za leta ndetse n'inzego z'abikorera n'abandi bose bafite uruhare mu buhinzi n'ubworozi. Muri make niyo mirongo migari dufite guteza imbere ubuhinzi n'ubworozi mu Rwanda. Iyo gahunda ikaba igera mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane.
Muri izo nkingi enye umaze kumbwira, by'umwihariko ikoranabuhanga rigezweho mu itumanaho rifite ruhare ki mu ishyirwa mu bikorwa ry'izo nkingi uko ari?
Murakoze. Izo nkingi zose navuze ubundi kugira ngo zishyirwe mu bikorwa zikorwe neza, buri gihe dukeneye ikoranabuhanga. Kubera ko nk'uko mubizi ubungubu aho isi igeze nuko ikoranabuhanga ririfashishwa kugira ngo wongere agaciro umurimo ukora, wongere agaciro ibyo washoye ndetse n'akazi ukora karushaho kukorohera. Niyo mpamvu mwizo nkingi zose uko ari enye ikoranabuhanga rigezweho turaryifashisha kugira ngo tugere ku ntego tuba twiyemeje.
Reka noneho duse n'abinjira nyirizina mu ryo mukoresha, kuko buriya umuhinzi hari n'abashobora kunseka bumvise mvuga ikoranabuhanga mu itumanaho ku muntu wibereye mu cyaro. Umuntu w'umuhinzi mworozi uri mu cyaro mu Rwanda by'umwihariko yumva ate ikoranabuhanga mu buhinzi?
By'umwihariko biranyorohera kubisobanura kubera ko turi mu Rwanda mu gihugu ubona ikoranabuhanga rimaze gutera imbere cyane ndetse byifashishwa mu buzima bwa buri munsi k'umunyarwanda. Aha nk'uko mubinsabye mbaye wenda ngerageje kuba specific cyangwa se kurasa ku ntego, nuko dufite by'umwihariko gahunda cyangwa se politiki yihariye yo kwirinda ikoranabuhanga mu mirimo y'ubuhinzi n'ubworozi. Aho ikoranabuhanga ridufasha haba mu micungire ya gahunda ndetse no mu gucunga imishinga inyuranye yose n'ibikorwa bigezwa ku bahinzi n'aborozi. Aha ubwo nk'uko muhimbaje ndabahawe urugero rw'ikoranabuhanga twifashisha uyu munsi, uhereye nko kumenya ibiciro ku masoko tugira ikoranabuhanga dufite mu kwesha mu buhinzi twita isoko. Isoko ni ukuvuga dufite uburyo imyaka cyangwa se ibiciro biri ku masoko y'ibikoresho ndetse n'ibiva mu buhinzi n'ubworozi hirya no hino mu gihugu bishobora kugera kuri Munyarwanda buri munsi hifashishijwe ikoranabuhanga. Ni ukuvuga ngo hari porogaramu dufite ya muri mudasobwa hadi wacu, ikaba no mu matelefone ya bamwe mu bakozi dufite hirya no hino, ku buryo ibiciro ku masoko hirya no hino mu gihugu byinjizwa mu by'ikoranabuhanga byagera hano tukabireba, tukabihuza, tukabikorera ubusesenguzi, noneho tukaba dushobora kubigeza ku muntu aho yaba ari hose ku isi twifashishije ikoranabuhanga. Ibyo bikaba bifasha abahinzi ndetse n'aborozi kumenya uburyo ibiciro bihagaze ku masoko hirya no hino mu gihugu, kugira ngo bamenye uburyo bagurisha, bamenye uburyo bagiye basarurira bakurikije uko ibiciro bimeze, kugira ngo badahomba cyangwa se bagamije kugira ngo babone inyungu. Binafasha ndetse n'abandi bantu bakora mu buhinzi, abacuruzi n'abandi, kugira ngo bamenye aho ibyo bakeneye biba mu buhinzi n'ubworozi biri bishobore kugera ku babyifuza. Urugero rwa kabiri naguha ni uko kugira ngo ubuhinzi bushoboke mu gutegura igihembwe by'ihinga, abahinzi bo mu Rwanda bagezwaho imbuto ndetse n'ifumbire mu buryo bunganiwe na Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi cyangwa se na Leta. Ibyo rero kugira ngo bikorwe twifashishije ikoranabuhanga twita smart nkunganire. Ni ukuvuga ni ikoranabuhanga yifashishwa mu gucunga inyongeramusaruro zikoreshwa mu buhinzi, aho abahinzi mu gutegura igihembwe cy'ihinga biyandikisha bagashyira muri sisiteme imyirondoro yabo, bagashyiramo ubutaka bazahinga uko bungana. Biroroshye kuko ubutaka mu Rwanda hafi ya bwose buranditse, bashyiramo nimero cyangwa indangamuntu yabo, icyangombwa cy'ubutaka bafite, ubuso bafite bugahita bugaragara, noneho bakatubwira icyo bifuza guhinga, noneho ingano y'ifumbire ndetse n'imbuto zikenewe bakabibona. Ni ukuvuga ngo iyo porogaramu ibafasha kumenya neza ingano y'imbuto n'ifumbire bakeneye, noneho sisiteme ikanakomeza ku buryo noneho bashobora guhita akoreraho ashobora kwishyura, noneho akabona inyongeramusaruro, kandi bikaba bishobora kudufasha kumenya ko koko inyongeramusaruro zatanzwe zakoreshejwe, uburyo zikoreshwa, aho zikoreshwa n'abazikoresha hirya no hino mu gihugu. Aya makuru ashobora no kwifashishwa n'ibigo bifasha abahinzi kubona inguzanyo zikenewe mu gutanga ibihembwe by'ihinga ndetse n'ubundi bufasha abahinzi bakeneye hirya no hino mu gihugu. Urugero rwa gatatu natanga ni uko dufite imirongo yifashishije ikoranabuhanga abaturage hirya no hino mu gihugu bashobora kubarizaho ibibazo cyangwa se kubonaho amakuru akenewe, haba mu buhinzi ndetse no mu bworozi, aho tugira umurongo 41 27. Ni umurongo umuhinzi cyangwa se umworozi cyangwa undi muntu wese ukora ubuhinzi n'ubworozi ashobora guhamagaraho akabona amakuru, akabaza cyangwa se akohereza SMS tukamusubiza. Tugira na none icyo navuga ni web cyangwa se ni imbuga, ni urubuga rw'ikoranabuhanga ruriho amakuru cyangwa se inyigisho zijyanye n'ubuhinzi n'ubworozi twitanoza ubuhinzi. Iryo ni urubuga ushobora kujyaho, ushobora kubona video, ushobora kubona inyandiko, ushobora kubona amakuru yagufasha igihe ufite gahunda yo gukora umushinga w'ubuhinzi n'ubworozi, umenye uburyo uhinga cyangwa se uburyo worora. Uhinga uti urutoki, ese uhinga uti ibigori, ese worora ute inkoko, worora ute inkwavu n'ibindi. Ndetse izo mbuga tunazifite ku rubuga rwa kuri social media dufashe nka urugero ni nka Facebook yacu irakora, tugira urubuga rwa WhatsApp, izo papi yacu zacu zirakora, tugira Twitter yacu irakora nayo iboneka amakuru menshi ajyanye n'ubuhinzi n'ubworozi, udushoti video dutoya, tukagira ndetse n'izindi mbuga abantu bakenera gukoresha kugira ngo babone amakuru. Dufite indi application nayo dukoresha mu twatangiye ubwishingizi mu buhinzi n'ubworozi aho amatungo yishingirwa kugira ariko mbyere yo bikorwe. Dufite application yitwa Tekana muri gahunda y'ubwishingizi mu buhinzi n'ubworozi twita Tekana muhinzi mworozi, aho kugira ngo ibyo bishoboke nuko nk'amatungo yose agomba kujya mu bwishingizi abanza kwinjizwa mu ikoranabuhanga. Iryo koranabuhanga rigatuma dushobora gukurikirana imibereho y'iryo tungo ryishingiwe, ndetse ryagira n'ikibazo tukaba dushobora kubona ku buryo bworoshye amakuru yaryo. Ibyo bikaba bidufasha guha icyizere abo dukorana cyane cyane amasosiyete y'ubwishingizi, ariko bikanatuma ubwo bwishingizi bunatuma n'aborozi ndetse n'abahinzi bafite ubwishingizi ibigo bitanga imari cyangwa se ibigo bibaguriza bishobora kubizera, kubera ko iyo ubwishingizi bukora kandi bugakora neza kuguriza aba yizeye ko nta gihombo yahura nacyo. Dufite ikoranabuhanga rindi twita ni ALIS cyangwa se Agricultural Land Information System. Ni ikoranabuhanga rifasha cyane cyane abantu bifuza gushora imari ku butaka bw'ubuhinzi cyangwa se bw'ubworozi, aho ritanga amakuru ahari ubuhinzi ushobora ahari ubutaka ushobora gukorerwaho ubuhinzi n'ubworozi. Mbere twabanje kwinjizamo ubutaka bwa leta ushobora gukorerwaho ishoramari ry'ubuhinzi cyangwa ry'ubworozi, ariko ubu ngubu turimo kongeramo n'ubutaka bw'abandi bantu bagufite ku giti cyabo ariko gushobora gukorerwaho ubuhinzi n'ubworozi, kugira ngo niba hari umuntu wifuza gushora imari mu buhinzi cyangwa ubworozi ku butaka amenye aho ubutaka yashoramo iyo mari buherereye. Ikoranabuhanga rindi nabaho urugero muri Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi dutanga ibyangombwa ku bantu bifuza gukora business cyane cyane serivisi z'abantu bohereza ibikorwa by'ubuhinzi n'ubworozi mu mahanga. Dufite rero ibyo bikwiye ngo bikorwe haba application cyangwa se gusaba ubusabe bwa certificate bikenerwa n'ibyangombwa bikenerwa. Ntabwo umuntu yirirwa akubita amaguru ngo aze kuri Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi, ahubwo bikorwa byifashishije ikoranabuhanga ikaba bihujwe n'ikoranabuhanga ndetse ryaba ibicunga imipaka ryaba iby'imisoro n'amahoro mu gihugu, ku buryo ibyo amakuru yose akenewe bishobora kuyahana umuntu atiriwe afata urugendo ngo ajye kureba izo serivisi zose. Uretse n'ibyo tugira abikorera, tugira imiryango itegamiye kuri leta, tugira NGOs ndetse n'inzego z'ibanze abo dukorana mucyo twita MIS cyangwa se navuga ko ari ikoranabuhanga rikomatanyije ritanga amakuru y'ibikorwa by'ubuhinzi n'ubworozi hirya no hino mu gihugu. Ni ukuvuga niba kugero niba ari igihembwe cy'ihinga kugira ngo tumenye ko mu karere kanaka bahinze ibigori kuri hegitari zimizi, ibyo bijya ikoranabuhanga ku buryo kubibona biroroshye. Ntabwo ari ngombwa ko umukozi w'akarere yandika raporo ngo ayizane hano i Kigali yongere asubireyo aze, oya, abikorera aho ari mu murenge cyangwa mu kagari, noneho bikazamuka mu ikoranabuhanga bikagera ku karere bakabyemeza, bamara kubyemeza aho kanya natwe tukabibona ko byakozwe. Ibyo bikajyana n'ibindi bikorwa byose dukora mu buhinzi n'ubworozi ku buryo bidasaba kujyayo. Kandi iyo tugiye twihariye nka Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi hari n'ibindi biri rusange navuga bidufasha, kuko mu Rwanda nk'uko mubizi ikoranabuhanga rimaze gutera imbere, dukoresha cyane telefoni mu Rwanda. Murabizi ko Abanyarwanda benshi batunze telefoni ku buryo haba gutanga amakuru biroroshye kwanyuza kuri telefoni, biroroshye kwanyuza ku mbuga nkoranyambaga zinyuranye. Hari n'ikoranabuhanga duhuriyeho n'imiryango dukorana nka FAO, aho dufite tumaze gukora urubuga rutanga amakuru cyangwa se rugira inama umuhinzi n'umworozi aho yaba ari hose, haba mu byerekeranye n'imihindagurikire y'igihe kumenya niba uko igihe ikirere cyifashe imvura iragwa cyangwa se izuba rirava kumenya sezo uko izagenda kumenya amatariki nyayo yo guhingira dutanga amakuru nanone ku byerekeranye no kugaburira amatungo ugatanga amakuru ku byerekeranye n'amasoko n'aherereye ndetse turimo kongeramo no gutanga amakuru ku byorezo bimwe na bimwe bifata imyaka nkongwa idasanzwe ndetse n'ibindi uru ni urugero dutanze ariko uko bigaragara ni uko mu buhinzi ndetse no mu bworozi mu Rwanda twifashisha cyane ikoranabuhanga kandi niko dukomeza no kuriteza imbere ku buryo abahinzi n'aborozi mu Rwanda batasigara inyuma mu kubona amakuru cyangwa se mu gukoresha iryo koranabuhanga.
Radio Ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, umutumirwa wacu ni umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi y'u Rwanda, Bwana Musabyimana Jean Claude. Turaganira ku ruhare rw'ikoranabuhanga n'itumanaho mu iterambere ry'ubuhinzi mu Rwanda. Bwana Musabyimana, mumaze kumbwira ibintu byinshi kandi numva biteye nk'amatsiko, ariko ndibaza numva hafi ya byose bisa nkaho bikenera umuntu uri ku rugero runaka rwo gukoresha ikoranabuhanga kugira ngo abigiremo uruhare. Mbega nka buriya nk'umuhinzi tuvuge wibereye hariya za mushubi za kaduha mpavuze, kubera ko matanzeho urugero, kubera ko ariho hantu nagiye nkabona bingoye kugerayo, kandi wenda nta miyoboro ya internet ihari, yibona muri izo ngamba ashobora kwibonamo?
Murakoze Mutagoma. Ikoranabuhanga dukoresha nabwo ko riri flexible, kuba flexible ni ukuvuga ngo ryoroshya ubuzima kandi ryoroshye kugeraho, kuko wenda hari imibare wabaza mu Rwanda. Umunyarwanda mukuru, navuga mukuru cumi n'umunani gusuza hejuru, udafite telefone muri iki gihe ni mbarwa. Sinzi niba ujya tubyumvikanaho. Ni mbarwa ku buryo habaho muri mushuba uri kuvuga kaduha n'ahandi kureye cyaro gishoboka mu Rwanda, ahantu utabona telefone ni mbarwa. Udafite telefone atunze byibura radiyo, wisumbuyeho ndetse na televiziyo henshi mu Rwanda ubu ngubu ntabwo bikiri ikintu gitungwa n'umuntu, kubera ko ari disi, ahubwo bisa nkaho bigenda biba uburenganzira bw'umunyarwanda, izo basic needs cyangwa se ibyo byangombwa
by'ifatizo.
Ku buryo usanga rwose ikoranabuhanga niryo ridufasha, ku buryo ufite telefone uko yabimeze kose, nko kwiyandikisha kubona ifumbire, kubona imbuto n'ibindi, telefone iyo ariyo yose, si ngombwa ko ibira smart kugira ngo ibikore. Telefone iyo yose umuntu ugiye ikoranabuhanga arigeraho. SMS kubona amakuru matoya ariya aciriritse cyangwa matoya ya nyuma, umuntu wese ufite telefone ashobora kubona. Kandi uretse n'ibyo, abarwa batumva radiyo ni mbarwa. Ayo makuru ari kugira ngo agereho ni ukuvuga ngo ni imiyoboro myinshi dukoresha ariko yuzuzanya kugira ngo tugere ku banyarwanda benshi bashoboka. Ariko iyo miyoboro yose ikihuriyeho ni iki? Ni uko yose yifashisha ikoranabuhanga ku buryo abanyarwanda benshi, abahinzi, aborozi hirya no hino barabikoresha, kandi ubwo wenda baza no ntibajya no gutanga ibitekerezo baraza kubitubwira, abenshi bibageraho.
Mwarimu wanyuma babikomozaho, Bwana Musabyimana, iki kiganiro nubwo tugihuriyemo ntabwo ari icyacu twenyine. Abo bahinzi aho bari hirya no hino, kimwe n'abandi bashaka kugira icyo bavuga muri iki kiganiro, tubaha umwanya, baba bafite ibitekerezo bakabisangira na bagenzi babo, baba bafite ibibazo bakabibaza. None ndagira ngo munyemerere tujye ku mirongo ya telefone, tubanze twakire abaduteze amatwi. Hari abashobora guhamagara bari mu Burundi cyangwa hirya no hino ku isi, kubera ko Ijwi rya Amerika rigera hose, turaza kugerageza kureba uburyo twahuza ibyo babaza n'insanganyamatsiko turimo kuvugaho muri aka kanya. Nabo kandi tubasaba kwibanda kuri insanganyamatsiko kugira ngo batajya hanze yayo. Duhere kuri Bwana Ndiju ikaze ku kiganiro bisanga hano ku Ijwi rya Amerika. Bwana reka noneho tujye kuri Hakizimana Jean.
Yego.
Murakoze
kunyakira.
Urana he Hakizimana?
Ndi mu nkambi ya Mahama Umurundi.
Ni ikibazo n'igitekerezo.
Nari kicyo iki kiganiro mwagiye kungezaho. Numvise gishimikiye no ku bintu by'ibiciro by'ibiribwa nyine, kubera ari ikiganiro cy'ubuhinzi n'ubworozi.
Yego.
Kumva n'ibiciro by'ibiribwa byose nyine ubura byose bikubiyemo, iyo hagiyemo ibintu by'ubuhinzi n'ibiciro by'ibiribwa byose byatandukaniyemo byose.
Rasa ku ntego.
Nka twebwe turi mu nkambi ya Mahama badufashije amafaranga, kandi aya mafaranga baduha turabura n'icyo duhaha kubera ibiciro by'ibiribwa baduze. Ubwo rero icyo ngiyeho nacyo, kandi nabashimira cyane kuba munyakiriye, kandi mukaba uri namwe mumpamagaye, nishimiye kuzahora mvugana namwe.
Urakoze cyane Hakizimana. Ugaruka kuri icyo kibazo cyawe,
mubikurikirane mutubwire amakuru nayo tuyumve yo ku giciro yo muri iki gihugu dusaba twace n'indaro nyine.
Urakoze cyane, ugira umunsi mwiza aho ngaho muri Kirehe.
Nawe murakoze.
Twakire na Niyitanga Fadel.
Namu.
Ikaze mu kiganiro muri Isangano ku Ijwi rya Amerika.
Urakoze. Nitwa Niyitanga Faziri. Nkaba mbanje kubashimira mu kiganiro cyanyu. Nikaze mu mazi, nkaba mperereye mu karere ka Gasabo mu murenge wa Kimiri. Mvumwe mu babitsi, mu bantu bari gushinga koperative, ariko imbogamizi ngira mbaze mu bintu numvishije muvuga, iyo mushobora kuba mwadufasha cyangwa mwatubwira nk'ubuvugizi nk'ibintu biba bijyanye n'ibyangombwa by'ubuzima gatozi, bitewe n'uko usanga ibintu tunoze ku isoko mpuzamahanga n'ibintu umuntu aba akora ko nk'ubundi gukora ibintu by'ubuhinzi n'ubworozi. Aba nshaka kubikorera mu karere ka Gasabo, agasanga ibi byose wajya kubireba nk'ibintu by'ubuhinzi, ugasanga ibintu kubona ibintu by'imiti, imbuto bisare ibintu biba bikikije biba bizamutse bifite igice kirekire ku isoko. Areba nko kugira ngo uzabone umeze nk'ubworozi, uzabonera ubuvuzi nabyo byose ugasanga mu karere kiri kwasa, ariko ugusanga ugasanga n'ibintu bifite intera ndende. Rero byose nibyo nasabagamo ko mwadufasha nk'ubuvugizi, nibyo bijya kubera inkunga ya byose tukabasha kubisobanukirwa, naho twagera hose bikadufasha kuzamuka nk'urubyiruko.
Urakoze cyane kuri icyo gitekerezo ha Ijwi ry'Amerika. Umunsi mwiza mu kanya. Turaza gusaba umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi agusubize, ukomeze ugire umunsi mwiza. Bwana Musabyimana, wabyumvise muri izo gahunda mwari mwatubwiye, hari uburyo umuhinzi mworozi ashobora guciririkanya ku biciro akoresheje iryo koranabuhanga, ku buryo atahendwa? Kuko ibintu byo guciririkanya ngira ngo ni bisa nk'aho byabaye umuco. Hari uburyo ashobora guciririkanya ibiciro agashyiraho igiciro yifuza, cyangwa se bamuguye igiciro adashaka akaba yavuga ati nimwongereho?
Murakoze ku kibazo mubajije. Ibiciro dutanga ibiciro, twerekana ibiciro by'amasoko ahingwa. Noneho umuhinzi ushaka kugurisha bituma ahitamo, agira amahitamo, akabona uko aciririkanya ahubwo n'umuntu uje kumugurira, cyangwa se akaba afashe icyemezo cyo kujya ku isoko iri n'iri bitewe n'uko abona ko igiciro aho ngaho kimeze neza. Ni kimwe no kugura, kuko isoko buriya isoko rihuriraho ugurisha n'ugura. Nugura nawe bimuha choice, bikamuha choice, bigatuma ashobora guhitamo aho agurira ndetse n'icyo agura. Bibaha uburenganzira cyangwa se ubushobozi bwo guciririkanya n'ababagurira, kimwe nuko nagurisha nabo bibaha amakuru akenewe kugira ngo bahitemo aho baganisha business bakora bigatuma amasoko akomeza kugenda neza.
Ye ngira ngo ibyo bifitanye isano n'ibyo Hakizimana Jean uri hariya muri Kirehe mu kambi ya mama yarabajije wenda mushobora kuza kugira icyo mubivugaho, ariko sinzi niba n'ikibazo cy'itegeka Fadhili mwacyumvise neza kijyanye no kubona ibyangombwa by'ubuzima gatozi cyangwa se ibikenerwa mu gushinga amakoperative, iryo koranabuhanga hari uburyo rifasha ryihutisha kubona ibyo bintu
kubyerekeranye na n'ikigo cya Fadhili cyangwa no gushinga koperative. Ahantu ndamugira inama icyo akora kuko dufite mu Rwanda ikigo gishinzwe iterambere ry'amakoperative twita icyo kigo, ariko nacyo icyo tuzi nuko kiri online, nacyo gifite ikoranabuhanga ku buryo agiye ku rubuga rwayo ibisabwa yayona ku buryo ashobora kubegera ariko azi ibikenewe. Uretse n'ibyo mu Rwanda hari abakozi bashinzwe koperative baboneka mu mirenge yose y'igihugu ndetse no ku turere twose tw'igihugu ku buryo ubufasha bwose yakenera yagusanga aho ngaho icyo kigo rero kikaba cyamufasha, by'umwihariko iyo amakoperative yo mu nzirorozi rekomandasiyo yakenera iwacu natwe twayimuha nta kibazo.
Ye naho se muri ziriya gahunda mwigeze kumbwira z'aba isoko z'abantunganire z'aba nozubuhinzi, iyo hari nk'ikintu gikenewe tuvuge nk'urupapuro rukenewe cyangwa se icyangombwa gikenewe n'umuhinzi mu gukora ikintu runaka wenda nko gucuruza ifumbire n'urugero kuko nacyo ni igikorwa cyo mu buhinzi n'ubworozi cyangwa kugira ikindi kintu gisaba uruhusa, hari uburyo izo mpusa zishobora gutangwa hakoreshejwe ikoranabuhanga ntibisabe umuntu kuva aho ari kugira ngo azi Kigali cyangwa ahandi hantu kubona izo mpusha za ngombwa?
Murakoze. Ubundi muri rusange uretse n'ibi bitewe n'ubworozi gusa, serivisi nyinshi mu Rwanda ziri mu ikoranabuhanga, haba serivisi zo gukora ibyangombwa, serivisi zo kwishyurana, ku buryo umuntu umunyarwanda ubundi asabwa kwideplasa iyo koko ari ikintu wenda tutarabonera ubushobozi bwo gushyira mu ikoranabuhanga cyangwa gisaba koko umuntu we ku giti cye aboneka. Ariko ikiza cyabyo ni uko nabwo biba kuri level itarusha umuntu ngo umuntu abe yaturuka Nyamasheke aze i Kigali kubera urupapuro. Ubundi mu Rwanda muri rusange ntabwo bibaho, by'umwihariko noneho mu ikoranabuhanga dufite abashaka ibyangombwa byerekeranye no gucuruza inyongeramusaruro n'ibindi. Dufite ikigo gishinzwe ubugenzuzi ndetse gutanga ibyangombwa byabyo kiri online mu ikoranabuhanga yitwa IRARIS. IRARIS ni ikoranabuhanga yifashishwa mu kwaka ibyangombwa agamije kubona isabwa kugira ngo ufungure ujye mu bantu bacuruza inyongeramusaruro hirya no hino mu gihugu ndetse n'abifuza kubona ibyangombwa byerekeranye n'ubuziranenge bw'ibikorwa by'ubuhinzi n'ubworozi kugira ngo bashobore kubicuruza hose mu Rwanda cyangwa se mu mahanga.
Ye ku murongo wa telefone dufite na Fabrice kaza mu kiganiro muri sana.
Murakoze mwaramutse.
Ubwakeye.
Yego.
Ye urahagana he?
Ndi hano i Muhanga mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Muhanga mu Rwanda.
Ye ni ikibazo n'igitekerezo?
Urebye ni ikibazo kandi kikaza kujyana n'inyunganizi. Yuko nibanje kubashimira ko mubashije kuma kanya nange ngo nicyo bazo kwishyura rya America. Yuko nagira ngo mbaze uwo ministri uhoraho mu by'ubuhinzi n'ubworozi, yashaka kumubaza hari dufite koperative twashinze.
Ni umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi y'u Rwanda.
Yego, murakoze. None iyo koperative twashinze ayise rubyiruko twigire twiteze imbere. Mu by'ukuri twashatse gukora ikijyanye n'ubuhinzi n'ubworozi, ariko uyu munsi none dufite imbogamizi zo kutagira support.
Gute
kibazo ikigo nk'ikigo cy'imari hari nk'icyo kigo cy'ubuhinzi n'ubworozi, hari ikigo cy'imari bafite gikorana n'abahinzi n'aborozi ku buryo umuntu yabasanga ku buryo bamwumva bakababwira ikibazo bakamufasha kugira ngo ubwo buhinzi bashe kuzamurwa. Ikindi ikintu kitubora hajye tushaka gutangira kampani dutangije umushinga w'ibitekerezo ariko nta gishoro dufite, ariko tubona umushoro gishoro kizunguka vuba twagendeye ku mushinga uryo twarawiye. Tukaba twabazaga ese byivuze ni iki bisaba kugira ngo tubashe kubona abaterankunga. Murakoze.
Urakoze Fabrice, ngira umunsi mwiza aho ngaho imuhanga.
Yego namwe murakoze.
Ye bwana Musabyimana Fabrice muramwumvise?
Halo.
Bwana Musabyimana muranyumva?
Ndabumva.
Fabrice ikibazo cye muracyumvise?
Nacyumvise. Aravuga ko bashyizeho koperative y'urubyiruko twigire twiteze imbere. Ni byiza. Koperative ubundi nkuko tubizi ihuza abantu bafite icyerekezo kimwe, bafite icyo bagamije gukora, bagashyira hamwe ubushobozi. Navuga ko ari nka kampani igizwe n'abantu bafite ibitekerezo n'ubushobozi bashyira hamwe kugira ngo bakore. Kuba rero bayikoze akavuga ko adafite support ndetse akavuga ko ese babonaye inkunga hehe n'ibindi. Mu Rwanda hari uburyo bunyuranye muri rusange, ndetse no mu bindi n'ubworozi, gusa umuntu cyane cyane w'urubyiruko ufite igitekerezo nk'iyo ngicyo afashwamo. Icyo twamusaba ni uko icya mbere ni uko yakwegera ubuyobozi bw'ibanze, kuko nabimubwiye hari abakozi bashinzwe iterambere ry'amakoperative muri buri murenge ndetse n'abashinzwe urubyiruko. Kuko mu Rwanda tuzi ko mu kigega cyitwa BDF ni Business Development Fund kiboneka muri buri karere, harimo inkunga yagenewe by'umwihariko gutera inkunga amakoperative y'urubyiruko, cyane cyane abashakira akenshi bakunda kugira ibibazo by'ingwate, abishingira ku ngwate kugira ngo imishinga bafite ishobore guterwa inkunga n'ibigo by'imari binyuranye. Inama rero namugira ni uko ubwo bufasha buratangwa, butangwa n'inzego za leta hirya no hino mu gihugu. Icyo namusaba ni uko yegera ababishinzwe aho iwabo mu murenge, kuko nabonye ari uwo muri Muhanga, yakwegera umurenge we noneho akamugira inama y'inzira yanyuramo kugira ngo abone inkunga itangwa na leta hirya no hino mu gihugu.
Ye murakoze cyane, twizere ko yaba Fabrice yaba n'abandi bafite ikibazo gisa nk'icye bumvise uko bashobora kubigenza kugira ngo barusheho gusobanukirwa no gukomeza imishinga yabo mu buhinzi bworozi. Reka noneho twakire Kwizera. Kwizera ikaze mu kiganiro muri Sanga.
Yego
mwiriranwa amahoro.
Yego ndi gahini mu kale ka Kayonza.
Kayonza amakuru ki?
Amakuru ni meza. None ikibazo nari mfite nk'umuntu wikorera ku giti cye, bamfashiki
insanganyamatsiko ariko turimo tureba bwana Kwizera ni uruhare rw'ikoranabuhanga itumanaho rifite mu iterambere ry'ubuhinzi by'umwihariko mu cyaro. Sinzi niba urimo kubaza uti rifashije iki mu cyaro, cyangwa gerageza gusa n'usobanura neza ikibazo baza umutungo
muri koperative. Udafite koperative ikorera ku giti cye gutyo nibwo wamufasha iki?
Ukeneye ubuhe bufasha wowe? Kuko iyo umuntu agufasha ashingira ku cyo wifuza cyangwa uteye.
Nagira ngo nsobanukirwe neza uburyo batangamo ubwo buryo bw'ikoranabuhanga, mbese akaduha nk'imibare bakoresha cyangwa se nome umuntu yabaza.
Reka tubwire umutumirwa agufashe, ndumva ikibazo cyawe gisa nk'aho gikomeye. Bwana Musabyimana Kwizera, hari icyo mwamumarira?
Murakoze. Ikoranabuhanga dufite ritanga inama nk'uko nabivuze. Ahamagaye ku murongo wa Minagri 41/27, ikibazo cyose yaba afite cyane ubuhinzi n'ubworozi yabona igisubizo, ndetse cyangwa se akoherezaho SMS yabona igisubizo. Niba umuturage ushaka guhinga ngo na leta yakwinjira muri smart nkunganire kuri telefone ye akanyenyeri 774 urwego. Icyo gihe ubwo bufasha arabubona, bamubaza kwiyandikisha, bashyiramo inama y'imirangamuntu ye, akaba yatanga makuru ku butashaka guhinga ibyo ashaka guhinga noneho akaba yakwinjira muri ya system yunganiwe yo kubona nyongera musaruro zikenewe kubihingwa bya kubihingwa by'ingenzi bihingwa mu Rwanda ibyo rero birakora gusa nkuko mwari nubwiye nuko ubundi umuntu afashwa akurikije n'umushinga wo afite n'igitekerezo afite ndetse bitewe n'ubufasha kuko yifuza noneho akaba yahabwa ubufasha bitewe n'ibyo nawe atekereza gukora.
Radio ijwi rya Amerika yavugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ikiganiro ni muri Sanga. Twakire na Celestin.
Hello.
Amakuru Celestin.
Amakuru ni meza. Reka amaze shimire umutumirwa namusohoza. Natwe turi gurupe y'urubyiruko abone twatangiye dusura abarwayi kwa muganga dufasha n'abatishoboye. Noneho tugira igitekerezo cyo gushinga koperative. Ikina gushinga koperative rero tugira imbogamizi. Twagize igitekerezo cyo gufungura koperative y'ubuvumvu n'ibijyanye n'ubuki. Tugira ikibazo rero cyo twakororera inzozo zacu. Ayo mbaza umutumirwa umuntu ashaka kugira ngo asire Leta muri bwa butaka bwa Leta aho twakororera umuntu yaca hehe. Icyo kibazo ni kubaza umutumirwa.
Ye bwana Musabyimana tubanze tumwisegureho kubera ko ndumva ibibazo biza biraza bimwe na bimwe biri hanze y'insanganyamatsiko ariko nanone ari ibibazo numva umuntu atareka ngo bitambuke. Sinzi niba hari icyo mwabwira Celeste bwana Musabyimana.
Nagira icyo mubwira kuko ni na byiza ko babaza ibibazo bijyanye n'ubuhinzi ni iyo bizinesi yacu icyo dukora icyo dushinzwe ni ugukemura ibibazo by'Abanyarwanda. Umuntu ufite koperative y'ubuvumvu akaba akeneye ubufasha. Icya mbere ni uko dufite abantu bashinzwe ubuvumvu mu kigo cy'ubuhinzi n'ubworozi RAB ku buryo ubwo bufasha buratangwa ni ukuvuga ubujyanama bwa tekinike ndetse n'abagoronome hirya no hino mu gihugu bamufasha kumujya inama n'ibindi. By'umwihariko rero ku byerekeranye no kubona ubutaka nk'uko nabimubwiye ubutaka bwa Leta bushobora gukorerwaho ubuhinzi n'ubworozi buri kuri website uko nabivuze ku rubuga rwitwa Alice bivuga ni agriculture land information system rukaba ruri winjiye ku rubuga rwa Minagri no kuba minagri.gov.rwa ubona hari Alice ujyaho dufiteho amashusho ushobora no gushakisha amakuru ugendeye ku karere umurenge n'ibindi cyangwa ukagendera ku buso ukeneye cyangwa ukagendera ku zindi kriteri zirimo wabona hari ahari ubutaka bwa Leta ushobora gukorerwaho ishoramari. Uretse n'ibyo ubwo atubajije dushobora kubatubwiye aho yifuza dushobora kureba hari amashyamba amwe n'amwe hari udushyamba twagiye dusigara n'igisigara by'amashyamba kimeza biri hirya no hino bishobora gukorerwamo ubuvumvu ku buryo ayo makuru twayamuha. Hari udushyamba tugeze ku 101 twabaruwe mu gihugu dushobora gukorerwamo iyo mirimo y'ubuvumvu cyane cyane ko butangiza ibidukikije ndetse hari n'amashyamba y'amaterano hirya no hino cyane cyane ya Leta acungwa na Minisiteri y'ibidukikije nayo aramutse afite uwo mushinga yakwegera inzego za Minisiteri tukamuyobora tukamwereka uburyo uwo mushinga we wabona aho ukorera ndetse n'ubundi bufasha yakenera.
Mukanya turaza kugaruka kubifatika bimaze gutangwa n'izo gahunda mwari mumaze kudusobanurira. N'icyo umuhinzi yakora kugira ngo arusheho kubyaza umusaruro izo gahunda. Ariko hari abantu benshi bagiye telefone bashaka kugira icyo babaza. Reka ku murongo wa telefone tubanze twakire Jalong. Amakuru Jalong.
Amakuru ni meza.
Ni ikibazo n'igitekerezo.
Mbere na mbere ndambe mbabwiraho ntibemerere Kigali ngeraho bita ku mukuru ubu ngubu niho ndi. Ikoranabuhanga aravuze ngo rishobora kuba rigera ahantu hose. Ese wenda nta twenda dutuye mu bice by'icyaro se cyangwa wenda cyangwa se haboneka ubuhinzi ko tubona hari benshi bakunda kwitabira iryo koranabuhanga ngo babarwa bazatwariza inyongera musaruro se cyangwa babasha kujya muri iyo mishinga nyine umuntu aje arimo kuvuga.
None babuzwa n'iki Jalonga?
Ndakumva.
Babuzwa n'iki?
Impamvu nanjye ntabwo mbibona se cyangwa wenda bashobora kuba batabasha kubikurikira neza cyangwa nta makuru ahagije aho babifiteho. Ese yaba afite ingamba ki ngo bakore ubukangurambaga mu maradiyo amwe n'amwe agiye atandukanye, kuko tubona ibi nabyo abantu cyangwa babona n'ayo matelefone ko abantu amwe n'amwe usanga bayakoresha ari uguhamagara gusa batitaye ngo babe bavuga ati wenda bajya nko ku mbuga nkoranyambaga cyangwa babashe no kwitabira gahunda nk'izo ndetse abantu n'uburyo zikorwa. Ikindi kibazo namwibariza, ese we yitegereza akareba yabona ko umusaruro wo mu gihe cyashize wenda reka dufate nk'imyaka wenda nka cumi n'itanu waba uhuriye n'umusaruro w'iki gihe, ko tubona ko ibintu birimo kugenda bidogera, ubuhinzi burimo kwanga, byaba biterwa n'ihindagurika ry'ikirere cyangwa se wenda byaba biterwa n'uko igihe tugezemo cyo gukoresha tekinike abaturage bakaba batayikoresha. Ubu ngubu uragera ahantu hamwe na hano ugasanga abaturage bahinze ibishyimbo byabaye umuhondo, ukibaza uti umuturage wahinze ibyo bishyimbo azasarura hehe? Ukareba ugasanga ibiciro ku isoko birahanitse cyane ku biribwa, igitoki ugasanga kigura amafaranga 250, ibirayi birahenze, akawunga, umuceri, yewe ibiribwa biriyongera isaha ku yindi mvuta ku munota. Ukibaza barateganya iki kugira ngo bafashe abaturage babashe guhinga beneza nk'uko mu gihe cya mbere uko ibintu byeraga? Murakoze cyane, ibibazo byanjye byari ibyo ngibyo by'ibiteka bityo.
Urakoze cyane Jean Longo, ugira umunsi mwiza aho ngaho ku Mukuyu Indera. Bwana Musabyimana.
Yeah, murakoze. Jerome abajije ibibazo by'ubwo navuga ni kategori ebyiri. Icya mbere yatubwiye ati se ubukangurambaga ku kigo utagera kuri radiyo, ku kigo utagera ku mbuga nkoranyambaga, ariko ndakeka wenda ashobora kuba hari afunguye radiyo wenda twatangiye. Kubera ko imbuga zose zifashishwa mu ikoranabuhanga mu Rwanda, Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi n'ibigo dukorana tunyuzaho ubutumwa turi mu ndetse tumwe minisiteri hano mu gihugu zifite ikiganiro cy'ubuhinzi n'ubworozi bihoraho, binyura ku maradiyo hafi ya yose mu gihugu, kandi buri gihe byibura rimwe ku cyumweru kuri buri radiyo. Byibura ndavuga at least byibura rimwe kuri buri radiyo ikorera hano mu gihugu, ndetse turi no muri minisiteri nkeya zifite n'ibiganiro bihita kuri televiziyo, nabyo ni ibintu bikomeye dukora. Imbuga nkoranyambaga rwo sinzi wenda niba yenda yabakumbwira niba hari rwo twibagiwe tukaba twarushyiraho, ariko ubundi imbuga nkoranyambaga zose zifashishwa Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi irazikoresha kugira ngo iteze imbere, itange amakuru yose ajyanye n'ubuhinzi n'ubworozi. Hari ibindi yabajije kure gihita buri gihe tugiranoza ubuhinzi, tera intambwe mu buhinzi, nyura kuri televiziyo n'ibiganiro bihoraho n'ibindi biganiro dutunganya bihita buri gihe ku mbuga nkoranyambaga no ku maradiyo hano hirya no hino mu gihugu. Ikindi kibazo yagiye abaza, yabajije ikibazo cyerekeranye n'ibiciro ku isoko, atese ko muvuga ko ubuhinzi butera imbere ariko ibiciro bikiyongera. Buriya rero ibiciro ku masoko navuga ko bigengwa n'ibintu byinshi, n'isi ikora kandi igenda itera imbere, ibintu byose bigenda bizamuka. Uko imodoka yaguraga muri 80, imodoka nk'ibyo bigura umunsi ntabwo ariyo mafaranga utanga. Kubera iki? Kuko ari ikoranabuhanga ryifashishwa, ari ibikenerwa, ari ibindi bintu byose birazamuka. Ku byerekeranye n'ibiciro byo na sezo cyangwa se igihe mu gihe cy'umwero ibiciro biba hasi, abantu bamaze guhinga imyaka irimo gukura itaragera ku isoko ibiciro bikazamuka. Ibyo ni ibintu duhora tubona, hari imihindagurikire iterwa n'aho igihembwe cy'ihinga kigeze. kubungu muri iminsi murabona turi mu gihe cy'umuhindo imvura irimo kugwa ari nyinshi imyaka iri mu murima ku buryo kumasizamuka ho gatoya ni ibintu dusanzwe tubona hirya no hino mu gihugu nubwo ubuhinzi bwatera imbere ntabwo bivuga ngo ibiciro byaza bikunze kubera uburyo amasoko ateye ngo biguma ari bimwe cyane cyane ko hari ibintu bitabikika bigiye kirekire ahenshi ntiburahagera ku buryo bigorana imboga nuko imbuto n'ibindi biterwa nuko umwe rumeze ikindi kibitera ni uburyo akarere turimo kaba kameze kuko ibihingwa tugurana cyangwa se dufite ku isoko ryaguye turi muri East Africa ibintu byeze Dar es Salaam biharari byinshi bigira freelance ku giciro kiri Kigali kuko ibyeze mu Rwanda iyo ari byinshi cyangwa se ari bike bigira freelance ku biciro biri Goma cyangwa se biri n'ahandi ibyo rero ni ibintu bisanzwe ku buryo iyo hari igihingwa cyangwa se igicuruzwa kiri gike ku isoko ryo mu karere no mu Rwanda birahagera ntabwo turi mu karwa bitugeraho ku buryo iyo freelance turayigira iyo nibiherero byahindutse nibizuba ryavuye mu gace duherereyemo ni ngombwa ko imyaka yagomba gukora icyo gihe izamuka ibyo namusobanurira ko ari byo cyane cyane bituma haba imihindagurikire y'ibiciro ku buryo kuba ibiciro byazamukaho ntabwo bivuga ko ubuhinzi cyangwa se ubworozi butarimo gutera imbere mu gihugu icyo ari cyo cyose ahubwo hari impamvu nyinshi zinyuranye bishobora gutuma ibiciro ku isoko bizamuka cyangwa se bikamanuka ku byerekeranye n'imibare yabazaga avuga ati se ko mu Rwanda twateye imbere ati se bimeze bite ndagira ngo mubwire ko hagati navuga y'umwaka w'ibihumbi bibiri na karindwi kugeza ubu nk'ibinyanda ku byo twezaga mu myaka yashize nibyo bisobwe nabyo ni uko hagati kuva muri za bibiri na karindwi kugeza ubu tumaze kwiyongeraho mu 96% ndetse ugiye mu binyabijumba naho tumaze byariyongereye cyane ku buryo ubu umusaruro tubona wiyongereyeho ibirenga 31% ni kimwe n'ibikoresho n'ibikomoka twavuga ku nko ikawa icyayi byariyongereye nk'ikawa twezaga muri 2011 twabonaga toni 1,602 ariko muri 2017 twageze kuri toni 22,660 murumva ko ubuhinzi mu by'ukuri kuvuga ngo ntibyazamutse iyo mibare ntabwo byabishingiye ku mibare n'icyayi ni uko nguko ndetse n'ibikomoka ku matungo byagiye byiyongera cyane urebye amata yiyongereyeho igipimo kirenga hagati ya 2010 na 2018 yiyongereyeho inshuro zirenga 119% mu Rwanda inyama ziyongereyeho inshuro zirenga 129% amagi amafi yiyongereyeho inshuro zirenga 110% amagi yiyongereyeho igipimo kirenga 66% ubuki bwariyongereye cyane kuri 78% hagati ya 2018 ndetse n'ibikomoka ku mpu ndetse n'impu nazo zariyongereye ni ukuvuga ngo ndetse n'ubuso duhinga ubuso twahingagaho ibihingwa bwariyongereye ndetse n'ubuso buboneka kuri navuga umusaruro uboneka kuri hekitari icyo twita productivity cyangwa se uburumbuke nabwo bwariyongereye uretse ko n'abaturage nabo ariko bariyongereye ibyo byose rero iyo bihuje usanga biduha ishusho yuko ubuhinzi buhagaze uyu munsi amakuru nifuza kumuha we nari namuhaye ku kibazo cya mbere ni uko ku byerekeranye n'amakuru ku byerekeranye na radiyo ni uko kuwa kabiri tugira ikiganiro kuva hagati ya saa moya na saa mbiri za nimugoroba saa moya na saa mbiri za mu gitondo no kuwa kane tugira ikiganiro cy'ubuhinzi n'ubworozi hagati ya saa mbiri na saa tatu za nimugoroba ni ukuvuga kuwa kabiri mu gitondo no kuwa kane nimugoroba hagati ya saa mbiri na saa tatu ashobora gukurikira ikiganiro cy'ubuhinzi n'ubworozi namubwiraga ko kusubati nkunganirero ni akanyenyeri 1,744 urwego yagasubiza hari ibyo yinjizamo yamara kubyinjizamo bakamuha amakuru akenewe ndetse hari n'ibindi biganiro tujya tugira kuri televiziyo ikitwa Tera Intambwe Muhinzi, ndetse n'amaradiyo, hari amaradiyo ubundi tugira ashamikiye kuri radiyo y'igihugu ayo twita radiyo z'abaturage, Huye, Nyagatare, Musanze, Rusizi na Rubavu. Bagira ibiganiro byinshi by'ubuhinzi n'ubworozi ku buryo ntekereza ko niba ari mu Rwanda koko ashobora kubikurikira, ndetse niba ari mu mahanga ayo maradiyo ari ku mirongo y'ikoranabuhanga ku buryo akoresheje telefone, smartphone cyangwa se akoresheje internet yabikurikirana bigera ahantu hose.
Bwana Musabyimana Jean-Claude, dusigaje umunota umwe kugira ngo dusoze iki kiganiro. Sinzi niba hari ubutumwa bwihariye bw'umwihariko muri uwo munota ushobora guha umuhinzi w'umunyarwanda.
Murakoze, ubutumwa bwo ntibwabura. Abahinzi n'aborozi ndetse b'abanyarwanda buri gihe tubagira inama yo guhora banoza umwuga wabo, guhora banoza ibyo bakora. Aho bagize ikibazo bakegera inzego zibegereye. Dufite ubuyobozi bw'inzego z'ibanze buba bwarahuguriwe izi porogaramu zose tuba tuvuga. Dufite abakozi by'umwihariko bashinzwe ubuhinzi n'ubworozi baboneka byibura muri buri murenge. Tugira abajyanama b'ubuhinzi n'ubworozi baboneka hirya no hino mu midugudu. Abo bantu barahagije kugira ngo umuntu ushaka gukora ubuhinzi n'ubworozi kinyamwuga mu Rwanda abikore. Ikindi nababwira ni uko leta yacu yabashyiriyeho ubufasha bukomeye, aho imbuto nziza ziraboneka, amafumbire araboneka, ubwishingizi burahari, imbuto zijyanye n'ubwatsi bwiza bwa amatungo zirahari, kandi ibyo byose leta ibashyiriraho buri gihe nkunganire. Niyo nkuru nziza mbaha, abasaba rero ngo nabo ayo mahirwe bafite bayakoreshe bateze imbere ubuhinzi n'ubworozi, nabo bibafashe guteza imbere imiryango yabo no guteza imbere igihugu muri rusange. Murakoze.
Bwana Musabyimana Jean-Claude, umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi mu Rwanda, murakoze cyane kwitabira ubutumire bwacu. Nitwongera kubakenera muzatwitabire.
Tuzabitabira rwose nta kibazo. Murakoze namwe.
Ye, mugire umunsi mwiza kandi mukomeze kumererwa neza aho ngaho I Kigali mu Rwanda. Radio Ijwi rya Amerika rero kiganiro muri Sanga kiragenda kigana ku musozo. Reka tubashimire mwese mwaduteze amatwi, ari ababajije ibibazo ari n'abatatutabonye uko twakira. Rome na Jado bari mu Burundi tubiseguyeho. Nshimire bagenzi banje Fatou Almas Karano bafatanije ku buhanga bw'ibyuma kuri mikro, mwari kumwe na Jeffrey Mutagoma. Mukomeze kugira umunsi mwiza.